We kweli kongosi
Soldier
Na yami chakusuri Na unanuki yege uli Cheke cheke tu
Yes
Tengisha body body
Nakone boy
Mzamua chole chole Punguza ukate pole pole Ipe yote na kule kule Niteleze kama kambale Kinyume nyume unaleta Fanya kama unaweka Naona kama babu ananesa Inamabinuka Nipake mkongo dali nikifunge kilemba Na nipige mecha mwaka Januari mpaka Disemba Sasa kumi yote tisa baby Unali mimi na la sifa lady da Unona violitikisa baby
Kuyamisha kususi
Soldier
Na unanuki ya gerudi
Jeshi Mama icho kitovu bana Ngozi nyororo na sura chotara Na watoka mapovu sana Watasema mchana na usiku watalala
Maneno yange kuwa moto Yasha niunguza Rudini muka jipange Anatoa gongo la mboto Anaweka buza Yani kwa muparange
Miuno diju ya dali mtoto fundo kulamba Kandi chanua chari chari kaishika na ilamba Ona Akina lokole Wakisema tuwape madole Ruksa na ina watu chole Risasi tupu bila gobole Yani akina lokole Wakisema tuwape madole Ruksa na ina watu chole Risasi tupu yani bila
Sasa kumi ya tetisa baby Unali mimi na la sifa lady Yeah
We kweli kongodi, yeah Unayamisha kusudi, yeah Na unanuki ya gerudi, yeah Icheke, icheke tuwe
Ubala kuna lena leo Na unani mipata ngekewa Acha nijikambe, kambe Makadindo wote na nongewa
Ubala kena lena leo Na hivi nilivyo pene leo Muda wote ni lambe, lambe Kifupi nimesha nongewa
Kubala kena leo, analeo
Akonde music worldwide